You got eight,
you got nine, but I got 10. You're welcome to the 10 Minutes Man podcast. This is Khalid the Storyteller.
Hello.
Hello, welcome to our podcast, 10 Minutes Man. I'm your host, Khalil. And at our podcast, tutakuwa kuhusu mambo mengi sana. This is a free area, this is a free space. This is your area where you come to and listen when you're free, when you're busy, when you're sleeping, when you're awakening. Mde wote yenye unajisikia ni hapa ndo tunakuja. 10 Minutes Man. That's the name of our podcast. So, kwa hii podcast yetu tutakuwa tunaongelea mambo mengi sana about politics, hip hop, life, trends, confessions, breaking news, mambo mengi to sports, anything, trends, X, Instagram, tunaweza kuwa tuna react pia. Yani yote kwa pamoja, we're here for fun, we're here for business, we're here for everything. So once again guys, my name is Khalil and I'm a storyteller na leo nimekuja na story moja hapa. Sijui kama mtacheka ama sijui mtachukuliaje. So literally jana ndo kwa tunafaa kurecord new podcast na one of my friend, lakini aliingia mitini, I don't know why. Nimejaribu kumcall usiku yote ikapita. Kwa tu half supper na yeye ndio tuanze kurecord, lakini ndo amekimbia mpaka saa hii, sijui yuko wapi, achiki simu zangu. So yeah, I am alone, but I just want to promise you kwamba tubwekagi hapa ndani. 10 minute man akuwa ni isi pahali pa kubweka, hapa ni fun. So today nataka tuongele hii beef ya Otile Brown na Bien. Wasee tangu jana walikuwa kizozana huko kwa social media, especially kwa Instagram. Kama mmekuwa online mumeona hata NGC wamepost, Nairobi Gossip walipost. Kila mtu anataka kujifanya saa yeye ndo kusema, cheki Otile na Bien, mziki wenu ni mzuri, si ndio? Mwache kutubeba ufala. Sawa? Saa hii Kenya tuko busy na mambo mengine mzee. Tuko busy sana na mambo mengine. Sana sana sisi ma Gen Z, we are so busy. Sisi ndo tunajaribu kujenga hii nchi tena ama vipi? Alafu sasa wao wako busy online, kila mtu anataka kuwa wewe ndo king. Bro, hata bongo ya Tanzania imeshinda yetu. Aki imeshinda. Kwa sababu, okay, hata unaweza uliza saa hii Mkenya, ni mziki gani yenye na trend saa hii? Kama si ya Banton. Na Banton wajisikiza mbele ya mzazi wako, ujaona sasa. Yeah, so you guys, especially both of you actually, Otile, mziki wako ni mzuri. Bien, mziki wako ni mzuri. You guys just stick to mziki. Like, hizi mabifu, tuachie kina Diamond Platnumz na Harmonize zetu. Shailewa. Yeah, kitu kama hivyo. So guys, wenye hawaelewi kunaendelea nini actually sahi, Otile na Bien, these are musicians from Kenya, 254. Hivyo walikuwa wanasumbuana tu, but those guys are stars. So mimi narudi kwa nyinyi mafans, sisi mafans ya hii video ni yetu, sisi mafans. We have a lot to do guys. Ukiangalia wewe personally, uko na mambo mengi sana unataka kuyafuatilia, maisha yako, your career, your talent, your lifestyles, your dream, kila kitu yenye iko hapo kwenye kichwa chako sahihi, yenye iko hapo kwenye mind yako, iko kwenye moyo wako, wewe ndio unajua. Hii time ni ya kufocus. We only have now. Sote tu focus mazee. Sisi ni vijana, sisi ndio next generation, sisi ndio tutakuwa mababa in the next generation. So hivyo na ama dem zetu sahi watakuwa mamama in the next generation. So to focus, tuache na hizi ma tukufatilia hizi vitu za wasanii. Wako na pesa already, si hatuna. So inabidi tu lock in, to focus maze. Tukama hii video ni yetu sisi sote. Yeah, it's a trend going on, but at least tunaweza learn kitu tu, tukue positive. Yeah man, tukue positive na tukue united whenever, wherever, pahali popote tuko, tushikane. We are one as a country, pamoja na mama millennials na alpha generation zote tuwe kitu kimoja maze. Yeah, so I'm about to shout out both Bien na Otile Brown right now. So on 6th December 2024, 2023 Bien aliangusha albamu nyingine moto hapo alusawai ayo Topless. Hiyo albamu ilitesa kwa streets bro. Albamu ilitesa. Sa favorite song yangu ilikuwa Lost and Found kwa nikisikiza kila usiku. Sana sana ma weekend kwa naipenda sana nyimbo. Alafu naotile na ya kutuwa kushubiri. Akaangusha yake inaitwa Grace hapo 23rd February 2024. Yeah. Sa hapo kuna ngoma flani inaitwa Umenipendea Nini. I think ame collaborate na msanii flani wa kutoka Tanzania na Saudi Arabia. Acha nani huyo. Yeah, but hiyo ngoma ni moto, Umenipendea Nini. So you guys, mnaweza na mkazisikiza mkiwa free. Yeah. Yeah, na msisahau ku comment hapo chini mniambie favorite songs zenu zilikuwa gani in both albums. Yeah. So to any upcoming artist mwenye alibahatika kusikiza podcast kama hii, you guys don't give up. That's your dream. Stand on it, stand on business. Mungu anakuona. Yeah, Mungu anakuona, hizi kuacha. Mungu anakuona. Siku yako itafika. But you need to have a plan and consistency. Yeah, you have to be consistent. Na mambo mengi tu. Lakini unafaa serious na Mungu kumweke mbele. Yeah. So guys, wa Kenya wenzangu, tuombe Kenya. Kenya ni yetu sote, tupendane, tuwe kitu kimoja. So guys, tumemaliza episode yetu ya leo. Let's tune in, tupatane in the next episode. Follow us, like us, share us, spread us kote. Tumia mtu. Let's meet in the other one. Bless.